que hay.
Y es su endeavora. Y es su chimisha. Pachana pacha kira bimo. Pandana panda kira bi. Kuchiza pakule una sambaza. Vitu unapanya sina shangaza. Anakapata toto. Toto nika toto. Nikupate wapi kani swani nyumbani sokoni matukani. Atenda Jehova. Baraka agenda. Jehova na fenda, na fenda, na fenda.
I'm a child of a king, kweli kabisa. Uchawi na dunga, sikiga ni visa. Blessing divine, reason a child. Kwa Yesu masela, mambo divine. Chakere na dhiri, uliza mafadha. Kalibari ya lilipa, nichukuda brother. Nothing to something, boy, manaro. Comedia, airwaves, anakosa, kafo. Aye kase, panota yuaye. Yesu ni mbwana, na tena na mbless. Asi, busy kasla, thought you knew. From glory to glory, that's my view. Abraham City, check genealogy. Check psychology, check theology. Yes, I'm blessed, no apology. A spiritual blessing, check Christology.
Nikuradi mo, nikuradi me, kame Jehova. Nikuradi mo, nikuradi me, kame Jehova. Nibaraka kupata, natina kupokea. Nibaraka kupata, natina kupokea. Nashkururu, baraka menipa. Domana nakatika. Ongezea, ongezea.
Iradimo shangai, sifire wagi. Na huwita Adonai.
Sumisha.
Ayeo.